Charge your spirit, be positivity, life vitality. Kwenye riziki, lazima kuna visingiti, unafiki, uchawi, a lot of negativities. Go, 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 go. You gotta go, man, you never know. Bibiria inasema you reap what you sow. Huko street, knock, knock on them doors. Kamata wazima, wazima, chunda paka ngos.
Jambishia pistol, kujibu na machine gun. Demu wako atatoa mlio ajaye kutumia chumbani. Goja nkuwa chihi,
go.
Kana kichwani kwenye fan, naweza kwa jirani ila sio mpinzani.
Kaju, kaju, bebeshwe mzigo. Kachini, kachini uwe mzigo. Si unachekia yo mapigo. Mapasi ya kisigino, Luis Figo. Tukai nyuma tamaisha kinama. Tambia inu tupendo kismama. Wengi wenu mnaanguka kwenye kusmama. Tupo kwenye uwanja wa vita unaita mama.
Gangironga chafu moja.
Wewe
atuishi kiwoga woga. Shortcut ya mvivu ni kuroga roga. Atuwezi kufa siku moja moja.
Wewe go, 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 go. Go, 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 go.
Go, go. Get money, usipopambana takupambania nani. No, no, life is no funny. Matusi yao nakuwaga kwenye matani.
Rumbali techup, nigawane na wana. Usisahau kuja na suti, mana jeans is nani bana. Rusa kunikimbiza, ila siwezi kusimama. Kama ugomvi sio pesa, basi siwezi kupigana. I flip the glass like I'm bartender. Na handle cash kama bank teller. Wakijisi haa unapindua meza, I'm too clever. Na niko farm eka kada, can't go get a go tena. Tuno kie fredda.
Chafu tatu chafu moja. Atuishigi kiuoga woga. Jeshi lenyewe la mtu moja. Watoto wa Mungu watujui kuroga.
Nimezaliwa kushindani. Wewe ndo unapambana na mimi. Ochi chini macho juu. Baba ndo katisha tayari. Nimezaliwa kushindani. Wewe ndo unapambana na mimi. Ochi chini macho juu. Baba ndo katisha tayari. Go, 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 go. Go, 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 go.